saa ngapi?
Lufa vipi bana, mbona leo umejisahau na ile simu ya jana? Kwa maana si unajua alitucheki Obama, amesema leo tukutane poti ya Dar es Salaam. Kwa maana anataka tunumbele, tukutane na Young Thug, Kendrick with it, Rizzy, boto analia wanataka drug. Na mi kwambia swezi kuja, labda swepo nanili, cause nanili, mimi simzimi. Shombia sifanyi bila wewe, wale shombia sifanyi bila wewe, mana biti zao zinajirudia kila siku. Big Sheva na kuja kwenda airport, siyo nisho.
Kama naropoka man, nitafika ipo siku, siku indo ndoto na yoyota man, itafika siyo issue, issue.
Bati yao wange yutengeza wa New York, ningeza liwa New York. Bati yao wange yutengeza wa New York, ningeza liwa New York. Bati yao.
Oya, Lufa, hivi umebeba ngoza bikiti? Awo umeanza wembo kila siku TNT. Kitonga eta tizo mtonyo mita choka, tawiza mwanangu daddy faster situ tachomoka. Wenza korembi chize ya ndege, na kwacha mwanyamala ubaki na mwanao chege. Baki na chege, baki na chege. Mbezako naenda pona kina thago thago baby.
Siyo kama naropoka man, nitafika ipo siku, siku. Hindo ndoto na yoyota man, itafika siyo issue, issue.
Bati yao wange yutengeza wa New York, ningeza liwa New York. Bati yao wange yutengeza wa New York, ningeza liwa New York. Bati yao.
Oh yeah, wanangu tumetika poa, siyo wanangu. Nipo na wanangu tumechill nini hapa panda za New York City. Shout out kwa nangu, narudi bongo kwa nangu, siyo kwa nangu, Georgie Poji, Georgie Dag, it's really boy. Bro, nangu, yes, you yes, you believe that, Apollo, OG, the
matter. Mama,
solo akita, mama,
mama, mama,
mama, we,
don't worry,
mama, mama, Danunda, eh, Danunda, mama, mama, ulaya, ulaya, na ugoba, ulaya, vitu, jamani, narudi bongo, nimeshindwa, right, nimeshindwa.
Who are you
doing? It's for the poor baby.
Check Lufa.
We got Lufa by the way.
Woo.
It's for the poor baby. Y'all already know. Step up.